Kunjalo ngasho ngaphakathi inqele kamamkhwenazi kwatatazela bonke onhliziyo ngingeke ngababiza ngamagama ngoba ngifuna ukungcolisa ingoma yami inhle kanje. Nguye nguye ongenakuthika kusenguye njalo umdlaliso odade okwachazekwe ningangithemba nabasebethebhushe emawini umthatho eqatha elikhulu zimbhekile zonke eqede zamnyonkolo umthatho entamba ishaye ngathi necala Ngihlalela ngoma kwajabula insizwa nentokazi kwela sondingwa ngabantu abazayo. Ngikhuluma lezi ndaba nje ngolumahlikihliki ngiphole khona e-GS nayo ugqofa njalo. Kanti kulo nyaka ngikhudula ngayo njalo e-STS yesizwe emawuthando. Ngibethe insizwa eyitshakadulayo emva kwamawuthando ngasho nje ujamalakazana. Ngibethe umboji umpoka amanqela uma fika ajwayele njengephela. Ukhula ngekhanda njengomuhlu sobugatshagatshi folo zemnyama engawela abafukazana. Phinde futhi ngikuphushe ngosiginyagini ukugexeteke avende kalayini. Kanti ngiphinde futhi ngiphathe yena ukuqeda umcimbi. Anikela ngefoni ekhweni lakhe aqeda ilanda sekuvela uthando. Phinde ngikuphushe ngojikelele. Macala ongenacala waba necala mhlayekela isikole yofuna amatoho egulu. Phinde ngikuphushe ngomfana omncane 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 ngathi umabizo wami-ke lo. Ogxishe khona la eduze kwami gxisha mfana uzokhulu. Unjengoba kwakunjalo ntangazi amashinga ngonyaka ophelile ziyakhala. Kudlula zimfise zonke zangakini noma ungasembuzanga wakwakho vele yoligodla inkulumo. Ngidlalela ngoma kwajabula umalume umthembe engqene nomalume umhloni bathi bashaye mshaya. Bajabula ubhuti uSihle kwamkhulu wayesethi isithokozo somfoko afake uJeni. Yobalingi ilanga uthinga umthwali imbongolo besephumelela lo mfana. Uleko mfoka Mculwane, Ncedisi mfoka Dube, Themba mfoka Nkosi. Hlalani nje kanjalo abafana nibuka inkunzi yenu ibadikadika ngengoma. Inyukasela umtubatuba yishowe ulunzi uhlabisa unongoma. Zithi zonke wethu mfana. Ngiwudweba nginavala ontangazi amashinga lola yini ozoweqa oyibonela yini. Ngiswele imlomo ezinkulungwane kwaba ngesekayo isiphinde yabuya futhi inkunzini. Ibuye ngamandla-ke kulo nyaka ntangazi amashinga uzwe. Uma phansi eshow engodini mina ntangazi amashinga inkosi engithethe ubaba uZulu. Kanti nduna uye futhi ubaba uGwama. Zokuthi azikufele ntangazi amashinga engenamsini. Umalume uMaswetha, uAndile uGatha umfoka Mcuba, uNhlakanipho umfoka Zoma, uNathi umfoka Mthembu, umfoka Nkulu, uMandla umfoka Buthelezi, esihle Ncanane, uMama Masuku, uMzwandile uSilu umfoka Zoma, uButhu uBheka induna yensizwa uMawuthanda, uMenzi umfoka Mthimkhulu, uThabani umfoka Nene, nangeniqede nonke nibaningi asibagxobe. Kanti enkinobhweni, uphusha ngonjiniya wami uGqoma. Ngixokozeliswa intombi embile ebhuza mfulamuni uze kube namuhla ikazi zathelelana manje nenye ijowayo nenye ijowayo athi ngiphume kanjena-ke intangazi amashinga sengiphuma ayikhabe.